해보해.
Like on me. 바다부터 니 구부테 내 특히 초보가 두고속해 끝에야 코로가 두고속해 아차 소반 하우오가 이만이슈 시포포테서 시타푸 하와일에와니 나 맘보 아일에웨키 야니 mshalango 몬디코 소메키 마니 아진웨키 pombe 알이초메키 야니 아일에웨키 mtu 아일에웨키 냐니 신도 와투쿠투나 쿠투하투나 mbele ya wasela nondo tumekuja na vyuma tukimwaga mbogo jo tunamwaga na nguna we don't care wakinuna na tukai meza moja na maselfish wasijua kamwaga maji kwenye main suite so pass like a shadow spala me a mambo king of the jungle ne lamp peach ona wana ntazama kama Netflix biza kitana wana 24/6 na siyo okay, case kuli flash na kuinvest na depends na pocket yako ila tuko pesh na tukesh kuna muda wa mapens na business na uchesh na kudance na mabest na yani flashy yo it's so funny bro jinga kuweka rehani ro what up hello hello we are taking over tayari kimenuka watu washa oza wanawaza arusi kabla ya kutongoza ni kabla taa kunywa tungilisha koza unavo feel na jifeel wakumweka kando utamjua kwenye bill kabla ya fake mambo wanzega kuwa real kwa sona mipango atufai kwenye deal over
yeah this is our goals so I cool believe, baby. Like a fish in a goddamn pool
listen nipo kwenye game tangu 2010 paka leo zee na sumeko alafu kila goma kitoka kitaa neleweko alafu bado tuna maintain and leo atujaizwe leko tell you niggas tuko sawa wakiweka tunaweka I love sis sushi na have rappers waki sushi back up every promos that could boosty kweli wana chana chana ila lines hours ini gusi labda kichana chana matusi shit I admit it paka hivi sasa sijaona rap mkali kama mimi I admit it mi niko tofauti kama mnavyofanya nyinyi I admit it so know that this swagger baba made it mtoto wa mjini I admit it tete tu pere tu tete tu tene so
kago sinuna kituana tuna bow jakali mpaka machi suena tuna roll so kituana tukwa baba so you already know juwa sisi ndo igame mtoto na control just take it easy calm down yeah yeah calm down nasikia harufu fifo yenikono young killer so you better run for killer see ya